keep it real. Nazo na inkazi wajikololo tampezelela agweni la miala kumambuye anati yemwe sana chimwepo atoli mwala nai agendeko koma poti tachima taperewela mbuye tachima taperewela koma poti ndichikondi mbuye chikondi ndinu ndinu ndinga sunde mabili upanga mbili ukawa vinandi za mbili mbili koma ngati ndili beinu koma ngati sindidzi wainu ndili cha Monganguli, poti ndachima, ndapelewela, mbuye ndachima, ndapelewela, koma poti ndichikondi, mbuye chikondi, ndinu, inu, ndifuna inu maine. When me a thinking, thinking about in da chima, da pele wela, mbuye ta chima, da pele wela, koma poti ndichikondi, mbuye chikondi. Ndachima ndapelewela poti ndichikondi inu ambuye chikondi.